Oh, well, I am my one. n'uzo amuta nezi one melo marinjanga one melo nyoboninga we no kata nebe ndeje kuwe po yezi oyo ejizi ni fi nworo ne monu ide matata no bu chineke mbiri efe bu yeji ni fi nworo ne no wa ne monu aka gini kanje agwa e ezi oyo no da digide o adigire onye jenu we manu iwe go mi wele go ne jenu we manu oda adigire we wele ne wele na mi go oda adigire enu anyi no me ma kwa oda adigire enu wa onye jenu we manu wa ga oda adigire
Ọkwanụ nwa mgbe nta.
Otu a ka ọ dị.